Filannoo guutuu biyyaa baatii waxabajjii keessa gaggeeffamu kan ilaaleen qophiif komii paartileen Oromiyaa keessa jiran qaban dhiyeessuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Paartiin biyya bulchu badhaadhinni qophii isaa maal fakkaata? Komii paartilee mormitootaaf deebii maalii qaba? Paartii badhaadhinaa Oromiyaaf itti gaafatamaa Damee Saqquunnamtee Kataan Obbo Taayyee Dandaa jaalanneen gaafattee jirti akkas jedhu.
Paartiin keenya akka biyyaattis akka naannootittis filannoo kanarratti akka mootummaatitti filannoon amma gaggeessuuf deemnu kun haga sabeef hirmaachisaa hawaasa birattis fudhatama karaa qabuun akka gaggeeffamu akka mootummaatitti gaafatama irra jiru hunda raawwachaa jira. Karaa biraatiin immoo akka paartiitti yaada qabu gurguratee gabaa yaadaa keessatti hirmaatee dorgomee morkatee injifannoodhaan bahuu barbaada. Keessattuu kan akka morkataatitti itti deemaa jirru karoora hunda gabeessa baafannee jirra. Morkataas kaadhimamaas qopheessuu keessatti waan baay'ee deemnee jirra. Yaada keenyas gurmeessinee dirree dorgommiidhaaf ta'u hundarrattu dorgomuudhaaf qophii qabna. Kanas jira.
Deemsa kana keessatti rakkoo yookiin danqaan paartii keessa mul'ate jira.
Agammaatitti rakkoon bal'inaan mul'ate hin jiru. Inni nageenyaa wajjin wal qabatu kun bakka bakkatti darbee akka yaadotitti ilaallamuu hin danda'a malee. Amma maalitti nuyi kallattiidhaan rakkoo nama mudate hin jiru. Caasaas aga gandaatitti qabna. Uma rakkoo amma gara keenyaan akka keenyatti wanni nu mudate hin jiru.
Akka paartii biyya bulchaa jirus akka paartii Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti. Isin gaafadha. Paartileen Oromoo kan akka KFO, ABO, waajirri keenyaan cufamee miseensonni keenya jedhamaniiru jedhu. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Asirratti kanaan duratti boordii filannoo irratti himannaa dhiyeessanii turani. Bakka bu'aan keenya akka boordii filannootii wajjin hariiroo nu qabnu tolchu akka naannootitti obbo Morgosii Dayee jedhamu achirratti walitti dhufanii walii wajjin mari'atamee ture. Bakka bakkatti wanni isaan akka rakkootitti dhiyeessanii rakkoo amma rakkoo ta'etu hin jirre. Kan yeroo dheeraa jiru hiikame fa'a kawaasidhaa jirutitti dhiyeessuun turee jira. Bakka kamitti nama meeqa eessatti gaafa jedhanii gaafataman xiqqoo waan kan dhiyeessuun rakkoon hin jira. Gama tokkoon filannoowwan kanaan dura godhamaa turan kan maqaadhaaf fafakkeessuun keessa bahame baay'ee waan tureef amma yeroo amma irra geenye kana. Sadarkaasanii mata soganii waliin dhahanii darbuun hin barbaachisu. Ka paartileen illee afaaniin lallabaa bahan kan qabatamaatti hirmaatee waan sun dhugoomuu qaba kan jedhu qabna. Gara biraatiin ammoo waggaa dheeraadhaaf uummanni keenya bilisummaadhaaf jechi gatii kaffalee jira. Kan san keessatti qaamaa hir'ate jira, ka kolaafame jira, ka ajjeefame jira, ka bakka bu'ee dhabame jira bilisummaa barbaacha. So gatiin kaffalame kunis akkanumatti bilaasha afuun qabu. Sehumsa tokkotti dhufu qaba. Uummanni mootummaa yeroo fedhe ijaaree yeroo feenetti immoo buusuu danda'u tolfachuu danda'u qaba. Paartileen mormitootaatis of biratti dubbii ilaalaa rakkoowwan kanaan dura ka'aa turan yaa'u biyya beeka. Naannoon keenya yeroo nagaa argachuu qabu yeroo walii galtee dhufuu qabu sababa malleen rakkoo nageenyatiif filamuu hin beekama. Gatiin achi keessatti kaffalames namoota alaattis keessatti hin beekama. Waan sanii wal qabate namni qabamee hidhame jira. Namni waan kana ballee gaafa kanarratti akka hin fudhannu immoo saantimaa irraa daballee bulchaa aanaa bulchaa godinaa irraa daballee caasuma keenya mataa isaa nu wajjin jiru. Nama waan sana keessatti hirmaatu. Hirmaachuu qofa osoo hin ta'in immoo nama waan sana dhaabuuf illee gaafa dhaqama illee akka mootummaatitti qabu bahuu akka kanaan daawwa akka gaafatamu goonee jiru. Olaantummaa seeraa mirkanaa'uu qaba. Kan irratti nama walii galuu qaba. Kanaan gamanatti kan jiru garuu dirree dorgommii dhiphisuudhaaf dankaan nu humna hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaaf dhaabonni kun lamaan akka jedhanitti manni murtii bilisa gadhiisee ammayyuu hidhaa keessa jiran jiru. Akkuma beekamu immoo namoonni amma hidhaa keessa jiran sadarkaa hooggansaattis kan KFO's kan ABO's jiru. Ammi kun hidhamee waajirris lafa cufaa ta'ee jarri kun dorgommii kanatti hin seenuu hin danda'u jettanii namantu isinis ta'e paartiin keessan.
Akka keenyatti wanni adda bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa dhufanii karaa nagaa qabsoofnaa waraanni qawwee nu gahee jira jedhanii erga biyya seenanii ammoo xiqqoo karaa lachuu waa wal jalaamama ta'ee fi keessattuu warri koree giddu galeessaa keessa turellee warra gaaraatti kan dabalame jira. Yoom deeme akkamitti deeme namni beeku jiru. Asxaa illee hawaasa wajjin hojjetu hin jira. Kan of course namni addaan baasu qaama nageenyati. Dubbiin suni lakki ammatti hin barbaachisu jedhamee deemsi deemame lafa fagoodha. Bakka sanitti olaantummaa seeraa kabachiisuu wal qabatee wanni deemame jira namni hidhame jira jechuudha. kafau jinis namu dagaa kule demokrasi danga kaba wanya afan inje jinis wanya karawa jinis danga kaba kokara guna mesan kesa ya okay ni ni made jira kaje du kabla nama irmate irmate jira mesan kame kaba me ani dama jira animmo kanni murti kul kul lese fa jira ach kesa manni murti ga tise police ki ninga tisne hajeru kala ana kadi yati wanani kuba kabu personal income polisi ni ikati kemi member bacita negara kenya abba kede adau jarma mozuma amata jarma nisa labina kabacu inanda achi kesa raga kul kul lefate yakka tabasu gatabu inanda garumo amma bakanchi naga boyesa de namale murti nikannu abajun dirkama ene sidikini yara kajedu kallakin kame jira wanni tora tanju ugumani da amma kaje nugratti manno nakana di indufne rojini ratti mari anne nama teri yati de gati hom moti rejira sani gamana tigaru dujji walke sama kuni mo kaju gama to kon naga jita gama ka sani mo ora lagi pieta wanni kana apa go kana mande ti wori gara di tema jiru di kana da buire rejira ulang gumma tera wong mo kana ubat ilanno ape demokrasi nape e akabiya di tuti fufuni rakoan tau maka kanat bundung tu ejeno al fakatu kabacu kaba biya kana desa timo demokrasi in tugum sine jenne waya motumban tata kabun murti ini murti se kabajun dikama wa antora tanjuru tigaru raga wa nang kukulia sati wani kamnef ya ada genun tikona di
garu mamma fakkenya fi timpinne kesa kanjuru wa jira dabili tumma oromo chofat jerusani ta ane chitti hoji wan hundumau in hojjata yote e asmitti filanno tiyatu
to kopaba wa jiri timpinne kesa tichu kame anjeda bu ane wale suli kana banu matam beka garu hidani di wallu sani nam beka kungkang kasabe misa bordi un gesu sani nam beka wano bi wata bali rat ko machuni sirin tau akatenya diro sani banana ti degna yo hida buri sani chu bangau de sirin ti lalamu re jere chu daga makenya diro ni sani ka sunne ju ke tatu mana ganda de ni mana modum ma gani ulalle rai dan ka bali
police tu ke sanu ya se chu pe kanab mana ho janna edu san
amma su wata bali ni wakai tau da mana sayo janna ro jete ma de ra ko kabare idu pe ne sa sunne ne sa ti mani pa tau jira na wangu dara ko ni
parti lamani ndorgom nu yojedan parti ke san in biye bulchu o ba dorgomu sana kamikila oromia ke sette
su aka ke yati oromia ke sette ya de ka banne tu nuate ya de ke nya ka dira bi ratti na dalamu ka wante nam ni sirri sin dorgom jirak ni baye bar ba tiga na aka sumatti dorgomi wale demuni wani namaku sumite tu kamu yo hirma de gari dai amo aniyetta solandunna tera kabajemu kabu akabeene dana ho pugajeda sade akabeete dan demokrasi ni janamu anendenye namu bakakana tuwanose walu gwajise ko wali fure irmachun barbajira da yenne kabanna lati dorgo mu mo barbanu ho kajer dani ta nata dorgo mu heda namu dorgo mu dan nemmo manni go dun jirechu sani jiren jechu dorgo mi ni dopya de sanju jechu sakanta nemmo batamu kabaitu
kan oromia keessatti dorgoman kafaauf abaa'on rakkoo nu mudate jedhanii dubbataa jiraniin kan ka'e filannoo kanatti hirmaachuu yoo dadhaban filannoon kun guutuudhaa jechuun ni danda'amaa jedhe boordii filannoo guutuu biyyaatti itti gaafatamtuu kutaa kominikeeshinii ka ta'an adde sooliyaanaa shiimallis gaafadheen ture. ፓርቲን ተቆፍለን ረት ይርማቹ ቢሱሳ ከበክኑ ካድማምቶተ ደርጎማን ጋልሜሱ ቦደታ አመት ፓርቲሌን ይርማቹ ዮካን ኢሱ ሙርቴሱሳኒን በክኑ ካናፍ ካድማምቶተ ደርጎማን ጋልሜሱን እገዱሜ ቦድ ፓርቲን ንከም ፍለኑ አከሰኑ ኢሱ ባሩብ ጅራ ጀቹዳን ትጋፈተምቱን ዋጅረቁን ነምቲ ካምቦርዲ ፍለኑ ኢትዮጵያ ደስ ሶሊያና ሽመልስ ዴቪሳኒ ጡምረኒ ጅሩ Thank you.